konia peti moyoni ra na maisha na jipa bwana.
Yeah. Gachi waoneshe
mambo yanakwama tuna fosi njano meneza kuku kosti mwili unapungua vipi msosi libaki kidogo mkate dreadlocks life is beautiful ukipewa nguvu kosi majukumu hela yangu kwanza lingarisha home hela yangu pili naongeza home weka hustle tamia kwenye mansion piga kazi fresh be patient patient kuna crown kizivuka temptation kesho ta enjoy kwenye pension pension wakizima that of course wonation yando meshika connection nation hata kama mifukoni cheche ya peche ila kwenye moyo celebration
mifukoni ya peche.
Vingi kwa sababu najua vingi na najua vipi vya kukeep nikicheki deep naona jeans vitu vinapanda bei rose inazidi kuwa cheap no sleep sleep me na force money me I don't worship money fresh when you run in a set to plani kutowezekana ndio haiwezekani kwani weka hustle time ya kwenye mansion piga kazi fresh be patient patient kuna crown kizivuka temptation kesho ta enjoy kwenye pension pension wakizima that of course wonation yando meshika connection nation hata kama mifukoni cheche ya peche ila kwenye moyo celebration
mifukoni ya peche.